waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Rag Australiana ayaa iska bixiyey dharka intiisa kale iyagoo isku soo reebay kostuumooyin lagu sharaxay calanka maleeshiya, iyagoo sidoo kale ka cabaya khamri lagu soo shubay kabo. Waa fiidiyo lasoo duubay kadib markii Daniel Ricciardo oo Australiana uu ku guuleystay tartanka gawaarida xawaaraha loo wado ee loo yaqaano Formula One Grand Prix. Waxay maamulayaasha Maleeshiya sheegeen inay arrintaas u xireen 9 nin. 9 nin waxaa ka mid ah nin u shaqeynaya wasiirka warshadaha ee dowladda federaalka Christopher Pine, oo isagu sheegay in safaaradda Australia ee Maleeshiya ay arrintan ku jirto, wuna ka gaabsaday inuu ka sii hadlo arrintan. Wasiiradda arrimaha dibadda Julia Bishop ayaa Channel 9 u sheegtay in raggan ay taageero ka helayaan saraakiisha qunsuliyadda Australia ee dalka Maleeshiya.
I believe that they're all receiving whatever consular assistance is provided for under the code. So all Australians who
waxay ila tahay in caawimaad kasto qunsuliyaddu siin karta la siin doono sida sharcigu qorayo. Waa taageero la mid ah tan loo fidiyo muwaadiniinta kale ee dalka dibaddiisa hawlu ku qabsato. Qasnijiga federaalka Scott Morrison ayaa isna Radio 2GB u sheegay in xariga raggan ay xasuus u tahay Australianka gaar ahaan dhalinyarada dalka dibaddiisa u safra.
It's a timely reminder for young people when they travel overseas, know what the laws and rules are and respect them.
Waa waqti ku habboon in dhalinyarada la xasuusiyo in markay dalka dibaddiisa u safraan inay tahay inay ogaadaan shuruucda dalalka ay booqanayaan ayna ixtiraamaan. Hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa isna sheegay in xarigan uu yahay arrin culus. Waxaan isleeyahay intani noqon karto cashar, laakiin waa in raggan caawimaad loo fidiyaa inta ay marayaan nidaamka cadaaladda ee Maleeshiya, markaasna taa laftigeedu ay cashar u noqoto. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Maleeshiya Nuur Jaslan Maxamed ayaa sheegay in waddankiisu taa mid ka fiican uu ka filayay dadka dalxiisayaasha ee dalkiisa yimaada.
We open our doors to tourists. We try to treat them as, you know, as well as we can, even better, sometimes better than our own.
Dalxiisayaasha albaabada ayaanu u furnay si ka fiican muwaadiniinteena ayaan mararka qaar ula dhaqanaa. Laakiin markay halkan u yimaadaan inay ku kacaan falal anshax darro ah oo ay nagu ceebaynayaan, ilama aha inay tahay sida laga doonayay inay dalxiisayaashu ugu jawaabaan sida wanaagsan ee aanu u soo dhaweyno, gaar ahaan marka falkoodu arrin siyaasadeed ay ka dambayso. Don Rothwell waa qabiir ku takhasusay shuruucda caalamiga kana tirsan jaamacadda qaranka ee Australia. Wuxuu aaminsan yahay in la soo masaafurin karo dadkan Australianka ah.
Look, I think there's a strong prospect that the Malaysian government will detain the Australians for a few days, conduct their investigations.
Waxay ila tahay inay u badan tahay in dowladda Maleeshiya ay haynayso xabsiga ku haynaysa raggaasi dhowr maalmood oo ay baaritaanka wadaan, kadibna ay go'aansan doonaan inaan dacwooyin lagu soo oogin ama markaasi la soo tarxiilo kadib markay jabiyeen shuruudihii fiisooyinka la siiyey. Professor Rothwell ayaa aaminsan in dowladda Maleeshiya ay doonayso inay arrintan si degdeg ah ku soo afjarto.
Given the Malaysian Grand Prix is one where the Malaysian government has a significant stake and there are significant Malaysian sponsors involved with some of the competing teams, I think that
maadaama tartanka gawaarida ee Malaysian Grand Prix ay dowladda Maleeshiya lug weyn ku leedahay ayna kooxaha qaar koo dowladdu taageerto, waxay ila tahay inay doonayso in arrintan si degdeg ah loo soo afjaro oo aysan saameyn xun ku yeelan sumcadda tartanka iyo tan dowladda Maleeshiya iyo weliba dadka mustaqbalka Maleeshiya u soo booqan doona tartankan Grand Prix ama tartanno kale ee sporti.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.